Mini papi papi papi, minapenda kupati pati pati. Cheki vile ni nabio dansi dansi, adi ule nyako ameni na okili. Mamanzi wana robi, kupati kwoni hobi. Kizo kama wesi fatu body, then boss wewe kutosha. Cheki vile dem anadondoka, uyo ni lazima ni tachota. Juu vile anani cheki, uyo ni lazima meni dead. I'm the Luo boy with the dope flow. I meet Camille, everybody wanna know. Aliet kapas, don't get
twende party 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 tupate papi 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 mindo j prince prince mindo boss wa mafisi na leo nimeka kaka funga chiki tunavyo dunda dunda mindo sunda 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 hakuna pa kutuna tuna haga zina vuma vuma leo mafisi fisi fisi wako tipsy 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 kila mtu dizzy 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 leo vi muli 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 warembo kililia muli muli na wasudi leo wana buki.
Klabu juu ya kiti, kama paka juu ya miti. Mama bouncer walishiki, niko tipsy tipsy tipsy. Nimekula fiti fiti, maoba wanitishi. Hata kama niku risky, juu ya beat ya match black. Mama demo na zitwak, niko zangu za kemboi. Kemboi, kemboi, zangu ni ma fundamento. Zangu ni ma instrumento, mina fuata fundamento.
Magi, magi, pewa, magi, 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 pewa, magi, magi, magi.